Ngibingelele kubalaleli emakhaya beGood News Community Radio. Okhulumayo uConstable uNgcobo oqhamuka khona lapha eVerulam SAPS. So today ngithe nje angikhiphe izexwayiso zokuphepha mayelana nemishini yokukhipha imali phecelezi siyazi ngokuthi ama-ATMs. So ukuthi uzivikela kanjani ekuthenini ugcine usubandakanyeka ekugebengwini okanye usuyi-victim of a crime, cause kusondela izinsuku zokuphela kwenyanga okanye izinsuku lapho khona abantu behola khona. Iphithizela kakhulu imishini yokhipha imali, ilapho khona ke igebengu ezithola ithuba nazo zokuthi zenze ubugebengu uma bebona ukuthi kuyaphithizela kakhulu, akekho onako omunye, nombani usuke egxile kuthenini athole imali, nombani usuke kukhona imali ayiphethe ekuyena. So sizivikela kanjani ke? So kumele uqaphele eduzane kwakho uma usebenzisa umshini wokukhipha imali. Unganikezi umuntu ikhadi lakho lasebhenki kanye nezinombolo zayo ikhadi okuyiphini yakho, i-ID number yakho, noma ngabe kumayelana nasiphi izathu. So nje ungalinge kube ukuthi umuntu ozokubuza lezo yinamba ukube ukuthi uyamnikeza zona. Ungabhali iphini number yakho ekhadini lasebhenki noma ikhadi ohola ngalo okanye noma uzibhale kuyona i-ID number yakho. Iphini number kube yinamba oyaziyo ngekhanda ezoba imfihlo futhi nakuwena, ukungabe ukuthi uyinikeza nombani. So ungalifaki ikhadi lakho lasebhenki emshinini ngaphambi kokuba umshini ukwaziswa ukuthi usukulungele ukuthi usongalifaka. So the time uya kuyona i-ATM iyakuvezela laphana esikrinini ukuthi usungalifaka yini ikhadi lakho wenze i-transaction ozoyenza. Ngaphambi kokuba umshini usho njalo, ungalingi ufake ikhadi ngoba kungenzeka ukuthi amathuba ukuthi lo mshini usucushiwe maningi. Ungalinge usebenzise umshini wemali wasebhenki uma ungakhombisi amagama noma imibhalo. Uma umshini ungabonakali, iscreen sawo sigqwalile, suka kuwona, ongcono uhambe uyosebenzisa omunye, cause kungenzeka ukuthi umshini has been tampered with, khona into abasuke beyenzile ngaleso sikhathi, cause phela into laboya ziyakwazi ukuthi ziwucuphe lo mshini, ziwucuphe ukuthi the time ufake lakhe ikhadi ebese uyaligwinya ikhadi lakho, wena uzokwenza engazuthi uzoshaya laphana uciphize engazuthi ugiphe imali, kanti usukhiphela bona imali. Uzothi uqambe usuka emshinini imali ibiphuma bebe beyithatha, kodwa wena ungayitholanga imali, but ebhenki kuzovela ukuthini uyikhiphile imali ngesikhathi esukuthi endaweni yokuthi. So bayakwazi ukuthini bayicuphe imshini ibasebenzele uma uzosebenzisa ngokunganaki. Sondela eduzane nomshini ukuze usebenzise umzimba wakho okanye nezandla ukuvimba ukuthi ungabonakali ngesikhathi usufaka khona i-pin number yakho. So you use your body nesandla ukuthi ukwenze kube shield yokusitha ukuthi umuntu ongemuva noma oseceleni angaboni ukuthi uciphiza ziphi number as i-pin yakho. Ebese uyaqiniseka ukuthi ugcina izandla zakho emshinini ukuvimbela ukuthi kube khona ozokuphuca noma athathe ikhadi lakho. So the time usulifakile ikhadi, uyabe usubeka isandla ke lapho ukuthi noma seliphuma ikhadi kungabibikho umuntu ozoqhamuka azolihlwitha ahambe abaleke nalo. So uyaligada ngaso sonke isikhathi. Okunye futhi engithanda ukuxwayisa kakhulu kubantu bakithi ukuthi ungalwamukeli usizo liqhamuka kubantu ongabazi uma usebenzisa umshini wemali, or ukhathazeke ngabantu ongabazi abadinga usizo kuwe uma usebenzisa umshini wemali. Lokho sikubonile kwenzeka kakhulu kubantu abaningi ukuthi the time obhizi usebenzisa umshini kube sekuqhamuka umuntu azixoxise nawe ashaye ngazi ukuthi khona into ayibuzayo while ubhizi, kanti lowo muntu usuke sezokuphazamisa ukuthi unganaki. Igebengu ziyasebenzisana ngoba uzothi kuphazamisa yena kube kukhona otshontshayo eceleni. So ungabanaki abantu abadinga usizo ngaleso sikhathi while ubhizi ukhipha imali okanye usebenzisa wonomshini ngoba ngenzeka ukuthi uza kwena nje usezopopola ukuthi uciphiza ziphi inamba nokuthi wenzani kuona umshini njengoba bengishilo ukuthi nje igebengu sisebenzisana ngamaqembu omunye angakuphazamisa kanti omunye untshontsha imali noma ikhadi lakho uma ikhadi lakho ke ligwinyiwe umshini kubalekile ukuthi ufonele ibhange lakho enambeni yamahala ngokushesha ukuze bezokwazi phela ukuthi balivale ikhadi lakho ngoba uma ungakwenzi lokho ngokushesha bazokwazi ukuqhubeka belisebenzise baqhubeke bakhiphe enye imali ize iphele kanti uma uzokwazi ukuthi usheshe uvale ikhadi bazokunqandeka ekuthenini baqhubeke bakhiphe imali so lizobe lingasasebenzi kungasakhipheki lutho so kungakho ke kufanele kubalekile ukuthi mase subanjiwe nje isikhwama okufanele ukwenza ukuthi ni usubanjiwe nje mhlambe okanye ikhadi noma ke isikhwama sakho semali kubalekile ukuthi nje uthole umuntu ozokufonisa ngokusheshsha ukwazi ukuvala amakhadi akho Ungavumeli omunye umuntu akufonelele e-bank ukuthi avale ikhadi lakho ngoba kungenzeka bakukhohlise bangalivali ikhadi liqhubeke lisebenze lapho wena uzitshela ukuthi hayi ukhululekile ikhadi sebelivalile vele so kufanele kube yinto ozenzela wena mathupha ungavumeli omunye umuntu ukuthi afake isandla akusize ekuthenini ufone Abaphathi ababekiwe emshinini yokhipha imali njengama security guards kuwona ke ama ATM balapho ukuthi baqaphele izigebengu kodwa bakwazi ukuthi bakusize ekuthenini usebenzise umshini wemali so ama security guards esiwabonayo lapha kuma ATMs akhonela ukuthi ni ehlise izinga lobugebengu ngoba phela ama ATMs agcini ngokuthi kuskenywe abantu kuphela kepha zikhona igebengu ezifika ziwaqhumise kusaphazeka imali so ama security akhonela lokho ukuthi agade kukho konke okwenzakalayo kuwona ama ATM ngakho ke abasebenzi kuwona ama bank abanye banalulwazi lokuthi usebenzisa kanjani ATM uma ufuna ukwenza into thizeni ngakho ke kubalekile ukuthi mawudinga usizo kufuneka ucele kuyena ke umuntu osebenza khona ebanki ngaphakathi kube uye okulekelelayo ekuthenini wenze lokho ofuna ukwenza kuyona iATM kubalekile ukuzibekela isigamu semali ongakwazi ukuyikhipha emshinini wemali insuku zonke so ngamanye amazwi suke sesikhuluma ngelimit daily limit ukuthi uzibekele isigamu thizeni semali ongakwazi ukuyisebenzisa ngosuku cause kwenye inkathi igebengu uma sezithathile ikhadi lakho if kukuthi ilimit yakho ibiphezulu kakhulu bazokwazi ukuthi basheshe bayikhiphe yonke imali ungakakwazi ukuthi ureport kanti uma uzibekele ilimit encane angeke bakwazi ukusheshe bayikhiphe yonke imali ukuthi bayiqede ngesikhathi esisodwa bazolinda ukuthi kube ingakusasa ukuze bezokwazi ukukhipha enye futhi imali ngakho ke the time belindile ukuthi kuze kuse ngakusasa wena ke uzobe usuthola ithuba lokuthi usheshe ukwazi ukuyisukumela le ndaba ukwazi ukuthi uvale ikhadi lakho lengabe lisasebenza so ngakho ke kubalekile ukuthi uzigade ngaso sonke isikhathi ugade abantu osondelene nabo abantu abaseduzane nawe ingaba bangaphambi kwakho noma bangemuva ugade ngoba akululi ukuthi ungathi umuntu uyamthemba mhlawumbe uzombona ukuthi hayi umuntu wesifazane ebese umnikeza ithemba kanti nomuntu wesifazane uwumuntu bakhona nabantu besifazane ababamba inkunzi bakhona nabazibandakanya kuyidakamizwa njalo njalo so gada wonke umuntu oseduzane nawe ngaso sonke isikhathi uqaphele lapho uhamba khona uqaphele imshini oyisebenzisayo ngiyalenghlezi ngisho ukuthi if kukuthi ubhenka ebhenki thizeni asikho isidingo sokuthi ungama olayini abade uyakwazi ukusebenzisa nanoma imuphi umshini okanye uma ufuna ukukhipha imali uyakwazi nokuyikhipha naseyitolo lapho khona esenza khona amagrosa sibalekele ukuthi nisenze olayini babe bade sihlale kolayini isikhathi eside ngoba lapho suke sesinikeza khona intswelaboya isikhathi nethuba lokuthi bakwazi ukuthi basigebenge okungokwethu So kungcono usheshe-ke uthole indawo e-empty engagcwele, wenze lokho okwenzayo ukuze uzokwazi ukusheshe usuke kuleyo ndawo, ugoduke ubuyele ekhaya. Ngokubambisana-ke ezamaphoyisa nomphakathi, singakwazi ukilwa le mpi sibunqobe ubugebengu. Cause nathi njengamaphoyisa si-rely kakhulu emphakathini ukuthi kube yiwona osilekelelayo, sihlangane phakathi nendawo, sikwazi ukuthi silwe le mpi yobugebengu. Uma kukhona ofisa ukukubika noma kukhona ubugebengu ongathanda ukuthi usazise ngabo, ungasithinta-ke kule nombolo engizozisho, ngoba abantu abaningi abasemphakathini ibona bamehlo ethu namadlebe ethu ngaso sonke isikhathi. So sithembele kubo ukuthi basithinte, basinikeze i-information esizokwazi ukuthi sisebenze ngayo bese siyayilandela-ke. Inombolo zethu zocingo ithi 032-541-5200, 032-541-5200, kanti e-cellphone okuwumakhalekhukhwini ithi 079-500-1242. 079-500-1242. Ngibonga kakhulu ithuba kuwe msakazi nakuwe mlaleli ekhaya.